Ebyongo bitadde ku mabbali omulamuzi wa kkooti enkulu Alice Komuhangi asingisizza Christopher Okello emisango egy'okutta abaana amabujje bana ku kifo mwe baali bakuumirwa ekya Gaba Early Childhood Development Center mu Kampala. Omulamuzi Komuhangi ategeezezza nti obujulizi bwonna obwaleetebwa oludda oluwaabi bulumu Okello okwenyigira mu ttemu eryaviirako obulamu bw'abaana bano okwali Gideon Eteko, Ryan Odeke, Keisha Otim nga kwotadde ne Ignatius Seruyanga okufa. Kinajjukirwa nti Okello ng'ayita mu bannamateeka be yali ategeezezza kkooti nti we yakolera ekikolwa kino yali mulwadde wa mutwe wabula omulamuzi Komuhangi kinakiwakanyiza ng'agamba nti Okello engeri gye yeeyisaamu kiraga nti yeteekateeka bulungi nga ne kyakola akimanyi nga tekikolebwa mulwadde wa mutwe.
Looking at the evidence that the accused person abused, there is nowhere he's talking about a retardation of his mind. The only issue that the accused person suffers from and was talked about by many witnesses is sickle cell disease. And I said that with all the respect to counsel, this argument was not supported by any evidence, because even when he was asked what kind of mental illness the accused was treating, he had no answer to that.
Omulamuzi Komuhangi agasseko nti ekikolwa ekyaviirako amabujje gano okufiira obulamu bwabwe kyatwala eddakiika ezitasukka musanvu. Omulamuzi ategeezezza nti obwangu buno n'obukugu bukolebwa omuntu oyo yekka atendekeddwa mu kusalako emitwe era ng'alina omutima n'endowooza ey'ekitujjo nga Okello bwe yakola.
I have no doubt in my mind that the search for ISIS beheadings prepared the accused person to launch this fatal attack on the defenseless children. As already observed and clearly stated by PW6, the attack that led to the death of the four infants took less than 7 minutes. It is only a person with specialized training in beheading and a heart and mind of a terrorist that will do what the accused person did. It is my further finding that this very specialized training and meticulous planning and premeditation strongly negates any claims of insanity.
Bino bakira bigenda mu maaso ng'abamu ku bazadde b'abaana abattibwa bakulukusa amaziga olw'engeri abaana baabwe gye battibwamu mu bulumi era nga bayita mu kusalibwasalibwa. Oluvannyuma omulamuzi Komuhangi amusingisizza emisango gyonna ena. Mu kiseera kino embeera nga bwegenda maaso n'okuba ng'etambula, omulamuzi wa kkooti eno Komuhangi alagidde Okello awanikibwe ku kalabba olw'okutta abaana bano abana. Ge mawulire gaffe agakagwawo agasinga ku kwago tugenda kuba tugabatuusaako.